nzikiriza kuba mwana na yatula linya lyo Yesu kwegayirira mu nseno tonde ko kubula waliwa bawedde mwamanyi olw'ebizibu by'enseno Yesu golokoka jangu onyweze nkusaba omwoyo omutukuvu n'omusaayi gwa Yesu kwegayirira mu nseno tonde ko kubula okutuka awatukufu otula mukama kwegayirira mu nseno jangu ombere mu rugendo rwange kufuna saba mukama opamani unorugendo ruwa weni notamula nse no sebo kwega yo tambula nange unorugendo ruwa lurimune mbure zenino kufuna saba mukama
www.mp3ugandanmusic.com